and Dallas Bambegis, Funu Boom Nandi, Master Gi was Puzegi, Man Se Party, Ubum Nanda Tazegi, Man Se Party, Ubum Nanda Tazegi, Minanezami, Strive and Dallas Bambegis, Funu Boom Nandi, Master Gi was Puzegi, Man Se Party. Ubum nanda kazegi, man se pati. Ubum nanda kazegi, oh zamshanami. Ay welele ya, oh zamshanami. Wait, oh zamshanami. Ay welele ya, oh zamshanami. Ay,
oh oh, eh, ay, masas fiile kuphenduka matafula. Hamba nezambathi isikhuphu sakafula. Angiphethe umsayi bathi nawe uyakuphuka. Masesifikile bathi ishi bakhamuka. Zebe yasaba ngoba akekho zelamula. Sidesha ngonembeza bathi umtumbu uyaguquka. Hayi bajuluka, hayi bajuluka, hayi bajuluka bonke abantu bajuluka. Masesifikile kuphenduka matafula. Hamba nezambathi isikhuphu sakafula. Angiphethe umsayi bathi nawe uyakuphuka. Masesifikile bathi ishi bakhamuka. Zebe yasaba ngoba akekho zelamula. Sidesha ngonembeza bese umtumbu uyaguquka. Hayi bajuluka, hayi bajuluka. Aye bachuluka boka bantu bachuluka.
Abataziwe, aziwe. Oh, abataziwe, aziwe. Hey, bataziwe, aziwe. Oh, abataziwe, aziwe. Hey, abataziwe, aziwe. Oh, abataziwe, aziwe. Hey, bataziwe. Asiwe, oh, abata siwe, asiwe.
Abataziwe, aziwe. Oh, abataziwe, aziwe. Eh, bataziwe, aziwe. Oh, abataziwe, aziwe. Eh, abataziwe, aziwe. Oh, abataziwe, aziwe. Eh, bataziwe, aziwe. Oh, abataziwe, aziwe. 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 Aziwe.
aziwe.